Downloadani tikumvela nyimbo dza vhamwamba pa malawiwanga.com.
Yehova wabwino. Yehova wabwino. Yehova wabwino.
Nyimbo za vhamwamba pa malawiwanga.com.